Amérique tchéden jurusso, au Nyamoroba, Anthony Blinken sera Israël. Akatama flana damnena, arabu gunka, noe moye orient, kabni kele damnena, wa akan ka wile bla, fere John Jonma, wala sa ka dugude unkisi Gaza. Liban, Hezbollah nyema, fangati Hassan Nasrallah, kakan ka jemukanke, jumadon, asien folola, kabni kele ni damnena, ka jira, naka jekulu mini Hamasye, jenyoyake, noe Iran ka demeye, obina don, kele ni kungolo koro. Israël ye, ngani kurake jumadon Hamas kan Gaza marala abeta fe aka dugukolo kan barala yoromna ka Gaza dugu lamini jabo munu blala Hamas fe nulu bajira kuslame ton kelechou be bo dugu jukoro la blon no tunnelu kono ka bin Israel ka keleke minon kan no sharwe munu ka nyeta be gela o tiendu fe die kenya tomba OMS onyemogo ba ka fola dokotoroso bisabani worola Gaza marala tani nani te barala tugu nasra worela Hamas kenya ministru soka kunafuni laban min bora alamsa don o ya jira ko mo ba konoton keme flani mwani wolongula fagara Gaza marala kabini octobre kalo tle wololana demseni ba saba keme shegi ni mwani woro fana buchema Israel fanfe mo ba kele keme nani ni ko fagara ka keni fama uka fotaye kabini octobre kalo o tle wololana ufa mba tuye dugu denwe Hamas ka bingani dona wa mo keme flani binani ni ko wolekura odona Israel fama uka fola. Alamsadon, sorasi kulu ya jira ko Israel sorasu keme saba ni bi saba ni fla fagara kabini kele damnena.